Isibongo sami ongenzele kona
baba ngiyabonga baba ngiyabonga baba ngiyabonga
isibongo sami ay ongenzele kona
baba ngiyabonga baba ngiyabonga baba ngiyabonga
ungenzele kuhle ngiphatha kahle mhleli kahle nawe ungenzele kuhle ngiphatha kahle mhleli kahle nawe Now it's